kwesesa nova lero nandi mulamu nsaba n'olunaku lwalero katonda wange mbere mu mukisa ziyiza balabe bange mu makubo nga ngenda okukola tonganya katonda wange okukola lusu lwalero wagamba mu kutuya nange nnyo mwe tunajjanga ekyokulya nsaba entuyo zange buli lwe zitulukuka zib'ensimba nsaba omukisa mu mirimu gyange gibe nga gikulakulana nirongoka bumukisa katonda wange nsaba osokere ku nze katonda wange nsaba osokere ku nze ngoga bumukisa katonda wange nsaba mbeere nambeemu nize gwe katonda wange era ngoga bumukisa mukama gosalawo buli kimu kyoyagadde kibeerawo nsaba omukisa gwa ssente mbeereko mbulamu obweyagaza okutugubana natunuulira abalina okujogebwa yojogebwa n'atasaanye njagala okyusa omulembe gwange ogujje mukobwavu ne mukubeera ekikolimu abaana mbafuukira omukisa nze nezadde lyenzadde tunatenderezanga erinnya lyo njagala oswaza abalabe bange balabe ng'okyusiza bamanyi nti tolindekerera yolaba gwoliisa bisolo ebinyonyi ebitayina nnimiro kimanyi gwe wawanguza saala n'omuwa omwana emyaka ng'alina kyenda nkimanyi ne ku nze osobola okumpa amasannyalaze
tompitako yesu olwaleero tompitako
wendi wano yesu omuddewo tompitako bumukisa katonda wange nsaba osokere ku nze ngoga bumukisa katonda wange nsaba mbeere nambeemu nize gwe katonda wange era ngoga bumukisa kusaba mpe ku masannyalaze nange mbeeko mu bulamu obweyagaza ewawannabbi kakande nange nkusaba ogambe ndabyeko ng'oyamba abanaku nange nkusaba onnyambe ndaba bukembe gyavudde nange ŋŋuma tiruli kyanoogamba mpa ku masannyalaze nkyalina bingi bye sinnafuna ewawa kyagulanyi nange nkusaba ogambe mpakugakakuta nange mbeeko mu bulamu obweyagaza kalagana bbanja agobookampa sirina kyeŋŋamba mpakugakkenzo agamuwasisaanya mutoolo olaba wagawajjemba omuto nange nkusaba ogampe kenkutte ku munagiro amasannyalaze ŋenda nago olina nalina masannyalaze nagofuna ku masannyalaze.
Music.com.